aanu ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas-uuliyiinta amniga kadib weerarkii toddobaadkii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen garoonka diyuuradaha ee Muqdisho iyo magaalada Afgooye oo ay ku dhinteen aaniraahda magaalada Beledweyne oo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof. Weerarada Al-Shabaab ayaa imanaya xilli doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxtinimada ee ka dambaysaba loo diyaar garoobayo. Haddaba xilligan maxaa la gudboon dhinacyada maamulaya amniga doorashada? Su-aashaasi iyo weliba kuwa kale ayuu wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle weydiiyey guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muxiidiin Shaatax.
arrimahan hadda soo kordhay waxa uunbay sii kordhinayaan walaaca dalka Soomaaliyeed ama bulshada ay ka qabeen in maaragta mul kastaba dib u dhac ku imaan karo doorashooyinka, balse waxaan leeyahay haddii mas-uuliyadda amniga si fiican loogu heshiiyo oo xil layska saaro, xil lagula xisaabtamana la helo in doorashooyinka la dhammaystiri kara, ayaan aaminsanahay oo dib u dhac dambe aan loo baahneen. Runtii dib u dhacyadii badnaa ee doorashada soo galay oo marmar ka dambeeyo qalbijab ku sii ridaayay dadka Soomaaliyeed, oo runtii aada moodda inay doornimadii iyo arrimihii doorashooyinkaba ay kasii kalsoonidooda kasii yaraanayso. Marka si taa loo ilaaliyo aada ay muhiim u tahay in doorashooyinka wax kasta oo qaata la dhammaystiro. Arrimahan amnigana runtii hadda aada moodid in soo taraayaan abitarada iyo dhinaca mas-uuliyadda oo naftirkeeda iskudhiidiib ama uu ka socdo isgarab socosho aanan martaqaana wada shaqeyn jirin, taana ay aada maaragta u tahay arrin runtii wololkeeda leh.
Maxaad kala jeedaa amniga arrintiisa yaa isku haysta, maxaad kala jeedaa meeshaas?
Mayd, waxaan ka cabiraynaa dhibaatooyinkii hadda dhacay oo cid hadda oo mas-uulka ahedoo lagala xiriirina ama lagala xisaabtamana aysan jirin. Tan labaad, waxaan arkeynay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahan uu dhinaciisa kulamo qaadanaya, prime ministerkana kulamo qaadanaya. Waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore. Arrimahaas oo dhan ayaan isleenahay armay keenaan habaxsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka. Marka si taa looga baxo, waxaa aada muhiim u ah maaragtaa in la helo amniga arrimihiisa meel toos ah la saaro. Waxaan ogsooneyn amniga doorashada in braviska lagu wareejiyey, taa naftirkeeda waxay u baahan tahay in hadda noqoto mid cad oo aanan faragelin lagula sameyneynin, mas-uuliyaddana ay noqoto mid lagula xisaabtamo markaas.
Waan gartay. Marka fiiriso kala duwanaanshaha labada khafiis ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo in muddaaba wada shaqeyntoodu aysan jirin, ma kula tahay inay saameyn karayso gebagabaynta doorashada?
Walaani horta mar kastaba khilaafka siyaasadeed wuxuu saameyn ku yeeshaa wax kasta oo markaa oo la xiriira haddii ahaa lahayd amniga, haddii ahaa lahayd dhaqaalihii dalka, haddii ahaa lahayd arrimihii adeegii bulshada loo hayay. Waxaasoo dhan ayay markastaba culays ku tahay khilaafka siyaasadeed, waana mid markasta u baahan in runtii laga gaaro xal ku saleysan mas-uuliyad. Maxaa yeelay dadka loo adeegayo oo wax loo qabta waa bulshada Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeedna ma qaadan karaan colaadyo badanoo sii socda, khilaafyo siyaasadeed oo sii socda, oo intaba aan ku saleysnayn dan caana oo ku saleysan dan gaara. Marka arrimahaasi runtii aadan walaac u qabnaa, waana wax culays keeni karo.
Maxaa idinla gudbeen xilligan kulamaad la qaadateen, hoggaankaas aragteen, wakiilada beesha caalamka bulsharadan la kulanteen, halka hadda muxuu ku jiraa? Doorashaduna abriil 14-keeda guddigu sheegeen in ugu dambeyn la dhaarin doono xildhibaanada, marka maxay idinla tahay hadda?
Walaa, runtii anaga waxay inala tahay xalka in maaragta arrimahan khilaafkan siyaasadeed heshiis dhabax laga gaaro, markii ugu yar tahay in laga midoobo dhammaystirka doorashooyinka, in laga midoobo oo ay doorashooyinka markaa ay noqdaan kuwa ku dhammaado si jawi nabadeed, dadkuna aanay dhibaato kasoo gaarin. Waxaan la soconaa hadda dhibaatada ka dhacday Beledweyne, oo runtii dadkaas reer Beledweynena aysan markaa aynan istaahilin in dhib noocaas uu ku dhaco ama dayacnaa intaas la-eg ee dhacdo oo intaas qofood ku dhintaan. Marka taa ayaa isleeyahay runtii looma baahno. Si loogu waantoobana, waxaa muhiim ah in markastaba mas-uuliyadna ay jirto layskana xilsaaro mas-uuliyadda maaragta sida ay
lagu gudan lahaa. Amni daradan ma laga yaabaa inay saameyso doorashadii oo dib u dhac kala yimaado?
Haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhammaystirka doorashooyinka dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaya, waxay la tahay dib u dhac kuma dhici karo. Haddiise ay noqoto mid runtii la siyaasadeenayo ama lagu dabaqaayo fikradaha siyaasadeed kala duwan ama danaha gaarka ah, runtii culays ay keeni kartaa xaaladda amni darada.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Muxidiin Shaatax, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya. Waxa uu u warramayey waryaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.